Tell me what,
Rico Beats, Mr. 808.
Niko shada kuilima na skekuji
Tapo
Baibu reda kyo lai na skekuji
Tapo
Namo goksa kyo lai na skekuji
Tapo
Stingo wakido ni mongere
Niko shada kuilima na skekuji
Tapo
Baibu reda kyo lai na skekuji
Tapo
Namo goksa kyo lai na skekuji
Tapo
Stingo wakido ni mongere Ta 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 Boy come give me twa 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 Kake nani washa washa Ukinipa mistakata
Cheki saru nataka iyo paka paka Nina rangi nataka chukui paka paka Nikisuru na dishi na makata kata Taki wate yongoro nime kata kata juu Can't eat can die, staki dish pad die Na roll mangwa inda kudish mad time
Na miss my day ukini kiss kwa thighs Na miss for dry, si we push paka ndani
Does yet naida, nisha kula kukuma Na we imwet, unanuka kukuma
Na drone naida, isa samina chuchuma Itape dogi mpaka ikue kicha
Niko shada kuhirima na skekuji
Tapo
Baibu reda kyo lai na skekuji
Tapo
Na mogoksa kyo lai na skekuji
Tapo
Stingo wakido ni mongere
Niko shada kuhirima na skekuji
Tapo
Baibu reda kyo lai na skekuji
Tapo
Na mogoksa kyo lai na skekuji
Tapo
Stingo wakido ni mongere
Bad girl she wrote aki wote ni maho Chai za mandani ukastuko na kibot God O-M-G dot next style please dog kindly please dot and don't postpone let us postpone
aki ofisa 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 usi mtoto wa shule aki aki warai ni
wana semaga utomwa njugu nkukula moja moja mina semanga dawa ya kutu ndudu kuichokoza wakati unanchongoza chumbani unanyongoza nataka ukule mpaka ushibia kuna kuonja onja tuanze na roundi moja ukichoka na kugeuza na kuonyesha vihoja mpaka pupa unapunguza chati nekupa dumba ndio mana na kukoroga ona unaguna guna na ulisema unajiweza
niko shada kuhirima na skekuji
tapo
baibu reda kyo lai na skekuji
tapo
na mogoksa kyo lai na skekuji
tapo
stingo wakido ni mongere
Niko shada kuririma na skekuji
Tapo
Bible red akiwa lai na skekuji
Tapo
Na mogoks akiwa lai na skekuji
Tapo
Stingo wakido ni mongire
Niko shada kuririma na skekuji
Tapo
Bible red akiwa lai na skekuji
Tapo
Na mogoks akiwa lai na skekuji
Tapo
Stingo wakido ni mongire
Niko shada kuririma na skekuji
Tapo
Bible red akiwa lai na skekuji
Tapo
Na mogoks akiwa lai na skekuji
Tapo
Stingo wakido ni mongire
Okidon, don't do sa. Okidon, don't do sa. Okidon, don't do sa.